why you stuck in this behind my heart. Umenifunga kamba ngumu, kaniacha msituni, ukapipia kama mwe. Niko kwenye giza na wewe ndota, nikiwa nawe najisi kama shuja. Umenifunga nisionge, that is no fair baby, yeah. Mapenzi yako moyo wangu na die, pesa zako zisini nyonge katai. Gentlemen, you worry, trust me, I don't lie, and I'm no liar, yeah. Nikikona na jisiku vibrate, sina kosa na jisiku confess. The way unavo bounce back, you come a bit of spring. I like it baby, I'm sorry baby boo. Ni wewe kunifanya ni smile, I'm sorry Usinichezeshe kwa sa kwa sa. Baby, I don't wanna be loser. Give me title like illusions, come to my empire. The shape of my heart, so not just the way I'm gonna feel. My love for you is unlimited, is unlimited, yeah.
Kwako mi addicted, nishakuwa convicted. Mapenzi yangu kwako unlimited. I given everything about it, you crush my heart. You see me say that somebody inside the mind. Nipe nafasi kudekeze kama mtoto. Nisipokona ni kuota takwa ndoto. Navyo ni kazia na umia so kitoto. Nilegeze mami ni enjoy ata kidogo.
Try.
Kwani kupendo jawai, sito kubari roundi huki sema bye. Haki na yoswezi sema na jidai. Kweru tamburi ya mashuko kiuthamini masai.
Baby, I don't wanna be loser. Give me title like illusions, come to my empire. Show the shape of my heart, so not just the way I will feel. My love for you is unlimited, is unlimited, yeah.
Karibia kila neno sitosema awapi. Naumia ravo kuita hostaki. Tutoke baby hot tuende wapi. Kwani mapenzi ni vita, waita vuta na mashati. Daki na mangwea kakuita shigare gwan. Monde bira zara kakuita me number one. Nipe nafasi ni kuite the only one. The only one, the only one.
I don't wanna be loser. Give me title like illusions, come to my empire.